in Zimbabwe has fled a hospital before a coronavirus test. Now, Zimbabwe has no confirmed cases of the coronavirus, but a man was tested in a hospital, absconded that test, and fled the hospital altogether. That is according to our authorities in from that hospital.
Ndingaendera zanga ndisaname ndinalibire tumapulani tango kumana iwe ndiine ona ndikusanja mapulani kuno ndikumbali baby tili awiri ndikutsitsa mfundo manifesto koma ndikangolowa muboma lako sinzatula panzi udindo otsutsa boma samalephera madameji koma ulendo uno akumana nazo ndilibe chipani ine independent iwe ndiwe my running mate hey. Mapulani yanga mati mapulani akuti my baby girl I want you to mati mapulani yeah I want you to mati mapulani
tingarende ya iwe ndiwe ndani Omagalaga. Wepa. Tadwe na imazo ma yiriko.
Kawafunzeni anzanga omwe ni macheza nawo. Amandicha one man chienda yeka. Tango kumana iwe ndine baby. Tikuyenda we. You better tell your friends that the valley madire si apa mamba. Ine ndiye zanga titapa masuti apa mamba. Habambo wako ata kuperekeze baby. Kutakusia manja manga. Ndikufuna mai wanga kama diwona. Adziwona masomwa wabambo vanga. Mwe dadi anawotengera amami kuwachosa pakomo la makolo lawo e mapulani yanga e mapulani ndiyawa hati e mapulani kuma e mapulani baby imva mapulani kumano e
Anyamara inu mwagirazi mwala kufezeti munikinekene kake kuri muzibira
uyineni